Zabbuli eyaatano mu ennya. Ndokola, ayi Katonda, n'erinnya lyo, onsalire omusango mu maanyi go. Wulira okusaba kwange, ayi Katonda, otege okutu eri ebigambo eby'akamwa kange. Kubanga bannaggwanga bangolokokeddeko, n'ab'ekyejo banoonyezza emmeeme yange. Tebateese Katonda mu maaso gaabwe. Laba, Katonda ye mubeezi wange, Mukama ali wamu n'abo abanyweza emmeeme yange. Ali wala n'obubi obwo ku balabe bange, obazikirize mazima go. Saddaaka ey'omwoyo gw'eddembe gye ndikuwa ggwe, neebazanga erinnya lyo ayi Mukama, kubanga ddungi, kubanga nziye mu kweraliikirira kwonna, n'eriiso lyange lirabye bye njagala nga bituuse ku balabe bange.